jamde jeɗiɗi pawi silmaji capantati to Wagadougou ko on saaha heedi ɗo e sactirde refi fulfulde yonti wakkati nantinde on kabaruji ɗi. Tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde, on calminama bisimilla moon e jonde men kabaruji adiinde. To Burkina Faso imminaɗo CDAO ngam ɗaɓɓude koyɗe jam to Burkina, hoore jokkiɗo Niger Mahamoud Issoufou joftini jillu mum balɗe ɗiɗi to Burkina. Eɗe balɗe ɗiɗi o yewtidi e hilifaɓe laamu fadde ngu wallidiɓe to bangue karallagal e to duuso koppareje leydi ndi ngam artude ko ɓuri yawde e lawol. Kettoɗen hen jantore Yaya Dembo Tamboura.
Burkina Faso no wondi e tiiɗoramo hande rafrenagu bangal e politikki e guere ɗulle no waɗata de leydi ndin yalta e saƴƴa on sana yigiraɓe Burkina Faso mballito suudu Baaba. Yo haaje fa hande du CDAO e kongol nilaɗo CDAO kananke Niger kiɗɗo Mahamoudou Issoufou.
Min cuno o mi waɗan fo ko mbawmi fa haɓa tawe jam e cellal warta ley Burkina e du guureji lobbi o heɓa yimɓe gaɗa voteji joƴƴina laamiɗo keso dow lawol ko transition on addi fa haɓa tawe koko dalili no wattade voteji keɓe gaɗe
dans le cadre d'un chronogramme de transition acceptable de tous.
CDAO yoppata Burkina Faso, CDAO darato ɗakkon Burkina Faso heɓa no watta fu saƴƴa on timma fa woteji waɗa de jam rewrude e renagu fito warta leydi ndin. Mahamoudou Issoufou.
Pour en sortir
Burkina ana haaja mballa CDAO sanne woɗi minen du min gaɗan komi mbawi faɓete saƴƴe ɗi fu ɗi ƴowa. Burkina ana haaja mballade CDAO woɗi minen du min gaɗan ko fu ko min mbawi faɓe tawe jam e cella warta ley Burkina.
La CDAO souhaite rester à ses côtés.
Burkinaɓe na rewni joni kay kawritan CDAO lewru ngaroru gana. Yaya Dembo Tamboura, Bobo Gilaso, RFI.
To Mali, sariya keso tan mbiɗo wotelel nama aljuma sarɗiyankoɓe sente gooti ɗum e kewal kono jiyanɗe capanɗe jeenayi ɓeyditama e on sariya mo gouvernement o hollitno. Ɓe joƴƴini gomu toppitingu woote ɗe ngu tafgol muɗum wayla jagorɗo nelaɗo e gueɗe wayloji dawrugolle e jagge laamu Fatoumata Sekou Diko holliti yitaki hoore mum e ɗi wayloji gaddadi hen. Sénégal jaggodiral waɗi to Dakar e Ziguinchor aljuma hakkunde seppoɓe e konunkoɓe. Moɓodiral lundiyankoɓe ɓe ɗoftima noddago mumen Seppo e lundade yamirore préfet o mo yadani e ngal dental ngal fandare mum wonno wullitade diwtugol doggol lundiyankoɓe ɓe e ɗi sungoji sarɗiyankoɓe paaɗi. Aliou Tine Thiosɗo, Africa Jom Centre, gollidowo e pelle e jagge laamuji Afrika, addi hen yiyande mum e fannuji ɗiɗi. Ene satti e bangeji ɗiɗi fof lundo ngo tittini darde mum laamu ngu ƴetti pellitte ɗe jaggi ɓurɗe taw ko ɗum kay wayla ta sifa dawrugol leydi ndi e potal mum. E o aleta hande ɓiɓɓe leydi France no nodda wodoyde dawal ɗimmal sungoji sarɗiyankoɓe e dawal gadanal ngal yalti ko dental bangue nano e moɓodiral laamu ngu. Ndi jincuji noon ne addi sikkitare e wawde dañde kewidi e bangue laamu ngu to suudu sarɗiji ndu. Kettoɗenen jantore ceerno Moussa Ba.
Ko faransinaɓe timmuɓe millionji capanɗe nayyi e jeetati noddita e nde alaare subagol sarɗiyankoɓe maɓɓe. E ngal ɗo ko kandidaɓe fooluɓe kalawol aranolɓen woni e foolotirde ma wiyen wona e suɓede e nder julle temeɗɗe joyi capanɗe jeɗɗi e jeɗɗi ka suudu sarɗiyankoɓe walla wiyen assemblée nationale. Ko tamodiral pelle politique oñorɗe kananoɗen e ensemble kawtital nde fedde wonde ka laamu nden ardi wonno yeeso e ɗin suɓugoji arani. Faale Emmanuel Macron e gouvernement makko on ko heɓugol julle ɓurɗe e ɗuɗɗe ɗen ka suudu sarɗiyankoru. Kono yeeso maɓɓe no dari Jean-Luc Mélenchon eɓe o ardi anniyiɓe fuulugol ɗe woote ɗimme ka woote arani ɓuri feccere faransinaɓɓe yaltano suuɓi. Tawsi e ngal ɗo ɓe yaltay ɗum andoto e nder ñallal hannde ngal. Ceerno Moussa Ba, Paris, RFI.
Hare Ukraine nde ne wawi duumade duuɓi ko ɗum jertini kolaɗo kuuɓal OTAN e nder yewtere ɓaŋinande hannde e jaynde Allemagne bilta e ɗum. O wasiyima hirnange yankoɓe ɓe nde pawata ballal mumen faade e Kiev e duumare. Tedduɓe heeɗiɓe ko ɗo tonguɗen kabaruji ɗi, on jarama e kettogol.